show you off, show you off. Now I finish kuma loca, la wanna show you off, show you off. Now I finish kuma loca. Roho zimegongana, ini ajali ya mapenzi. Situlisha pendana, anani enzi na muenzi. Alivyo umbika mashala, katoto kanyuta yani star. Kanaleta mwangaza, staki kupoteza magidha. Wachani ringi ya dunia. Alo alo nimekuja na tangazo, muoneni kwa macho. Ameifunga milango ya roho yangu mama. Kala wana show you off, show you off. Now I finish kumalo. Kala wana show you off, show you off. Now I finish kumalo. Show you off. Show you off. Mapenzi yameja kwa hewa. Zima tana upunguze AC. Ni nani aliye kukera? Anaishi wapi nitumie jeshi? Niliapa sitapenda tena, lakini leo nafungua kesi. Songea karibu upesi, hey. Densi jukati yetu kuna 0 cm. Hakuna kilomita, kino chako kina nita naitika. Mai wangu sinyorita, kati yetu kuna 0 cm. Hakuna kilomita, kino chako kina nita naitika. Mai wangu sinyorita, alo alo nimekuja na tangazo. Muoneni kwa macho, ameifunga milango. Ya roho yangu mama, gala wanna show you off, show you off. Now I finish kumalo, I wanna show you off, show you off.